garoonka diyaaradda ee degmada Weejida iyo waliba lahaga gabagabeeyay barnaamijka isxilqaanka kaasayto laga gad guraya guud ahaan airportka iyo waliba isku kaalladaya maamulka degmada Weejida iyo qaybo shil duban ee bulshada magaalada Weejida. Gudoomiyaha xigeenka degmada Weejida waana ee ku simaha gudoomiyaha Muqtar Axmed Awdheere iyo waliba uu soo kormeer uu ka seeday garoonka diyaaradda ee magaalada Weejida kaasayto uu sahindhay dhanka samaya garoonka diyaaradda ee degmada Weejida. Aanu ku mid ah bulshada ee qayb ku hayeen barnaamijka isxilqaanka kaasayto uu ku geed guraya guud ahaan airportka iyo waliba uu ku hadalayna muhiimadda iyo in la taa in dib la hanaga bilicda airportka.
Bismillah may kusoo magayay airportka degmada Weejid uu oo haboogay gudoomiyaha ninka sare dadkii biryaalkan airportka shaqeeyay oo iska walan qabsan shaqeeyay taas la jilijay uu maamulkii guud ee gudoomiyaha degmada ninka sare may boogashay ka koonay bulshadi aan mahadnaqo dhiirigelin ii yahan booganay maalintii 4aad ee geekan ay taawaya sidii siin boogdiin degmada goobta mamay ka socday iska walan qabsay wala erayo oo bulshada iska talatay iyo maamulka taladan khayr alla si aan ka sareeyaan gudoomiyaha iyo gudoomiyaha geeshay ABA sanyaalka la hamoodi inta dadka oo geed wali degmada bilicda ayaa saaray oo dadaal badan ka jiray unoono garab gana ee maal bulshadaana ay la jartay ee aan ka maasin inta aan tagay kan koyn siin argaasan sida siin boogdiin degmada roobkii Ilaahay dukahaaya ee buhaayti yaan degmada Ilaahay nasiib helborka ila eesan ka bay ees kaas oo madan geeba amni darti la ngulo ofsaday ini walaa wal yar ko lu ku gaabi yaa bulshada iska afgoratay maamulkeena ka amri taas awdi marka insha Allah hadii Ilaahay ar
bismillaahir rahmaan rahiim tamam mud Soomaali meel wil bihood ma sheegana hani degmada Weejid iska walan qabsay dadii ka shaqeeyahay abaarna shaqeeyni badduuinka oo degmada Weejid yaa ka shaqeeyana bilow onay amray gudoomiyaha degmada imaamul shiini amran yaa ka shaqeeyan alxamdulillaah hatana geek maanaha may geeb gabaayahayna dhowr maalmood oo wadada Elborg maanaha ka shaqeeyan inaan dhamaatay geeb gabaayahayn maantan oo geek ah alxamdulillaah ilaahayna walniki maanaha ninka ka dhin oo si wanaagsan ka dhamaaysan uno maamulkaan min shaqeeyna gubaabiyo hor dareeraw gudoomiyaha ku geenki maamushi hatana hor dareeraha ayan oo waan geek geeb gabaaysan wanaagna ka dhamaaysan uno ka faraha sanna wala kale oo dhimagna oo ma in shaqdo oo nin dhimag iska walan qabsayna oo maana dhimaatirdan si wanaagsan ka dhamaaysan waan ka faraha sanna maamulkaana garab suriin bulshadaana maanaha uno iska duubagna na hor dareeraan yaa maana si wanaagsan ka dhamaaysan alxamdulillaah taasam in shaqdo geek nin geeb gabaalto aan idan ka faraha sanna
ya kasoon gaar ahaan airport shee kasoon airport ko oo in shaqada mudooyinkan ka dambayba in shaqada degmada guud ahaan sideedaba in shaqada isilqaan ku jaray oo wadooyin shee iyo marwarba la suubiyay isla sidii oo kala sadalmada airport ki oo hadan in shaqada bulshada iyo maamul shee isdaf dareeran in shaqada sar dareeran in shaqada oo hadan iska warqo feeti la kaweeda arama guud ahaanba bilowga mahanjartay haytii ee tolmada airport biryaalkan kasoobiyaanay muddo 4 bir ee la kuweeday bulshadaas oo in shaqada oo dalshay idan ka kalsoonsan oo Ilaahay amarshay jiray inta dalshay walan qabta diyaar anga imaamul shee iyo iska hirjin wadanka guud ee shee walbadan lagu qabaday walbadan lagu daatiray yaa ee sheegada hatan airportki ee sheegada hatan hoolo ku wadeen taasagee kanin gaba gaba oo Ilaahay kama hasan taaso waa Ilaahay amarshay jiray ee sheegada bulshada ku shaqeeyti oo hoolo gas qabteen in kama hadliyaan maamulka abaabulin ee sheegada isuun Ilaahay amarshay jiray nidaamki dawladnimada ee shaqada in hal saarnaayo oo doornaayo baa yegi karmooje ka jarnay ilaahay marshay ilaahay ni guusi geeka gaba gabaayni insha Allah oo ishaagaad inta kala dhamaqna inta ka darno raayigaan igu aankan ii ilaahay ni fududay waxyaalihi oo ishaagaad dalkan oo aan baahanahay oo mar walba joogtada in la ku qabadahay ku qabani hatan waliidem ku qabadoon insha Allah ilaahay ni guusi runtii sidii dalka hoobada madas ka suunta in ada ishaad wali nidaamshi hormarshi ka jar ku shaqeeyto fayle tii haato leeyo ilaahay marshay jare insha Allah taasa insha geeka gabgabayn taasa antin roogno.